Duteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Mu Rwanda hashize iminsi mike ku murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, abagabo batatu Bisamaza Andrea, Kamatari Evariste na Ntarindwa Rorie bari bamaze imyaka 26 muri gereza bafunguwe by'agateganyo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi yarabasuye ku mudugudu w'iwabo, ibyishimo biracyari byose.
Yeba somana nubwo nari impari nari nibereye iwanyu mu ishatu ndimo kwikorera isuku, ubwo ahubwo abana nibo baje kumbwira bati babahamagaye muzinga mutahe, numva ntari kubyumva neza.
Uko narabitekerezaga siko nabisanze. Urabona nk'iyi nzu wenda twegamye hangaha, iyi niyo yavuguruye. Yabaye umugabo aba n'umugore.
Numvise izina ryanjye ibyishimo byansaga. Iyo batagenda nk'abadufasha akaboko, ntabwo tuba twaramenye iyo tujya n'iyo tuva. Inzira twari tuzi ntazi igihari, ahantu hose kuri iyo mihanda hakurya ni amazu gusa. Twahasize amashyamba, twahasize amakawa, none ubu ni amashyamba n'amazu gusa. Urumva ntitwari kumenya inzira ducamo, rero amashanyarazi twarayasize se.
Aba bagabo batatu ni bamwe mu bagororwa basaga 350 baherutse gufungurwa by'agateganyo byemejwe n'inama y'abaminisitiri kuwa 19 z'ukwezi kwa mbere 2018, aho aba bagabo bafunguwe kubwo kuba bujuje ibisabwa biteganywa n'amategeko. Uko ari batatu bakoze icyaha cy'ubwicanyi mu mwaka w'1992 bakatirwa igihano cyo kwicwa. Nyuma yaho iki gihano kivanywe mu mategeko hano ibyaha mu Rwanda, aba bagabo bahawe igihano cyo gufungwa burundu. Nabasuye iwabo mu midugudu nsanga baracyari mu birori byo kuba baragarutse mu buzima busanzwe.
Mwakiriwe gute mu rugo?
Oya mba yewe, ntabwo nabona uko mbivuga. Byari birenze ukwemera, byari bukwe, mbese rwose ibyishimo byari byose. Abaturage bahuruye iki, nawe urumva ni nko kuzuka ko hano burafata umuyaga, uranyura mu biti ugahura na tuti duhumura.
Burya mfungwa n'abagororwa tuba dufite ikibazo kirekire. Hari ahantu nagiye mbonera ishuri nko muri ubwo burwayi bwanjye, nabaga ndi mu bitaro ibyumba za CHK, none bikaba ngombwa yuko mbona abandi babasegura bati ihangane, ese akira akantu ukeneye n'akari tukaguhe. Noneho aho ngereye hano muri ubu buzima, nasanze ari ibindi kugira umuntu ubwira uti rwose ndumva nkeneye akangaka.
Ni iki mwarimu kumbuye hanze kurusha ikindi kintu wavuga ngo ngeze hanze nabona ni iki?
Ni ugutekereza iki gitoki cyacu. None se muri gereza turya igitoki, twatekerezaga cyane cyane iki gitoki cyacu ni nacyo twatekerezaga kugira ngo tuzarye.
Imibereho aba bafunguwe babayeho iratandukanye bitewe n'uko bari basanzwe babayeho na mbere yo gufungwa. Abari barashatse abagore babo bagakomeza kubategereza, basanze n'ingo zabo zikomeye. Abandi basanze abagore barabyaranye n'abandi bagabo, ababo basa nk'abataranyuzwe n'ibyo abagore babo bakoze, gusa ngo bazabyihanganira bakomeze babane.
Yewe nafunzwe n'ubundi ndimo nshaka kurushinga, narasabaga narindi no hafi kujya gukwa, ariko ubwo ntibyampiriye nyine. Ubwo naje nsanga umusaza wanjye niwe uhari, umukecuru we nasanze nawe yarigendeye 2015. Ubwo niho nabaye nyine, niho naruhukiye. Nawe urumva rero abasaza babiri mu rugo nyine nawe abyumva.
Namushimira n'isi yose. Naraje ngeze aha ngaha rwose sanga rwose abanye neza n'abaturage bose, yarabashakiye bari mu ngo zabo.
Ubwo rero naraje ngiye nsanga umugore yitwaye nabi, nsanga byaye kabiri. Bwarakeye ndagenda ndamufata tugipfiriye uruzizi kwa muganga, baradupima. Bamaze kudupima nsanga ni muzima. Nsanze ari muzima ndavuga nti Leta irambabariye, nanjye ngomba kukubabarira. Ubu turi hamwe mu rugo iwanjye, abana babaye abanjye. None ko bampaye imbabazi narisha umuntu, nanjye rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda.
Aba bagabo batatu baherutse gufungurwa bari barakatiwe igihano cyo kwicwa cyaje kuvamo cyo gufungwa burundu, bampaye ubutumwa.
Ikintu twabatuma ni ukugira ngo mudutahirize bene wacu twasize muri gereza. Mwihangane, mugire gutuza, mutimane isubirize igihe. Abayobozi b'igihugu ariko reba kuba waba wikoreye nk'urusyo udashobora kwikuraho, ejo ukumva ngo ujugumwe hariya. ubwo utabashimashimandi ntashihari ahubwo murantunguye banyibahaye namagambo ari muri bibiliya ari mu baroma igice cyawo cya 13 avuga ukuntu abantu bagomba kugandukira abayobozi
ubutumwa bwanjye ni ukudushimira abayobozi b'igihugu
gufungurwa by'agateganyo bihabwa umugororwa urangije ibi by'agatatu by'igihano cye ariko yaritwaye neza muri gereza gusa abahamijwe ibyaha birimo ibya genocide kugambanira igihugu gufata ku ngufu amwe n'ibindi byaha by'ubugome bo ntibarebwa n'iyi ngingo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho iby'abagore baba bagabo abana babo ndetse n'abaturanyi bavuga nyuma y'imyaka 26 yarishize batongeye guhura n'ababo Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru
Mu Burundi mu ntara ya Kirundo hashize hafu kwezi kurenga abategetsi bahagaritse abakora akazi ko kugaburira abagenzi ibigori byokeje ku mihanda ni icyemezo bavuga ko kije gufasha abanyagihugu gukinga inzara abasanzwe bagurisha ibyo bigori ntibashimishijwe n'icyo cyemezo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo Remi Bigira Umusase umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo
mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira koswa ku ibarabara canke mu isoko canke ku bubare kugira ngo abene igihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma barondere umutsima twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho itegwa acumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwara ya mozaike twabonye uko ibigori ari byo bica bisubira mu gishingo cy'ibumbati
kubahora batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori gusa n'ubwavunikiyemo umudahara
iyo nkarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyine mu utwo tugori twe tubonetse tukatwotsa tukaronka rasiyo abana bagafungura turetse n'icyo hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki kandi akifashije umuntu akagora n'agahoza kamba muganga nkawe bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima
twaradandagiza nyine bera jye nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamo hera kuri hinzi n'ubu uye n'umuntu yaba yaraduhaye inzu yajyanga dusohore
bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho kumbo zo kutabona akazi
kera tana kimwe dukora umuca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2002 hari ubwo ndawuronse no munsi cyo nkawubura abana bakajyana umwe we yarahaje yarigira ni Bujumbura n'amashuri arayata niyo yibere izi rero cyo mu dufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'uko twari dusanzwemo naho tubasaba yuko bo turekurira tukongera gukora ako kazi nyine twakoranye tukaraba ko twaza turaronkamo ayinzu nayo ubugari bw'abana
tanga tiko turayerera nk'uko ubonye ne ntacyo dukoranye turinga yatunyi barabara
bige musase arabagira inama yingene bo bandanya kuba
inama twogira abotse bigore nuko borondera ubundi buzi kuko ngaha mu ntara cyane mu gihugu cyose ubuzi buratandukanye hari ubuzi bwinshi kuko ibyo ako kazi mu bisanzwe kara kazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi n'ashe gituma bashobora kurondera ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi bace bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitanavuga gasanga abadandaza bagurira bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyibutsa
kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe
ndi twakora atwo bikora hehe umuntu kaba amenyereye icyo ba yaramenyereye waza gukora ibindi tari bushobora udafite umutari wo kugira ubishikire
naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo
yemwe twarabishimye cyane ntituraheza no gusarura basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitubona n'imifuko n'itatu ndazi neza yuko umuryango nyine tuzajya nyine tugahaga kuko urabona yuko mu minsi nyine batarabiza barajana kurajya amababura nyine baza barotsa ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki mbona agaca yikorera bibisa agaca jana mugakuvaho babikuriye umuntu nyine azarindira yanikire hama atarajya ubugari n'abana umuntu umuryango umere neza
kiretse ko umwimbu wiyongereye ibigega bikabumbuka aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwaciye bugabanuka
akarusha twabibonyemo nakuko uri myenyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atadusuma kikononera kandi ahandi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse
abesi baranikiye ibigori n'utabifise ariko besi baranikiye kubujyo mu minsi tuzobona ko ubufubuzo bwakorose tubugura ku giciro kimanutse
bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo
ibigori ni byinshi ariko kubera be ngo umugorigori ifigumiduka aho yakorotse igumiduka kandi bavuga yuko njya mu nguru bengera mu umugorigori ko harimo ingese bizanduruka bitera indwara abantu nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashobora kudanaza umugorigori nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma bengwa umugorigori nayo nyene ihagaze byoba byiza
icyo cyifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
urumva umugorigori nawo hariho ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona wo ntunazimbya si nk'urwagwa nk'ubu dufate nk'ubu ngotose nk'ubu ushobora kuba afite nk'abo 200 kugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbye mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi atasumisha 1000 mugabo 200 ushobora kuyahitanamo agakombe ku mugorigori umugorigori rero nta kibazo kabi kubwi wanje mbona umenga woguma
iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro umuhanuzi wa buramatari w'intera kirundo ajejwe imibano aratanga umuco
tugerageje kuraba imvuga y'umugorigori ibyigwa byakozwe biraboneka yuko atari inzoga iri mwazazindi twita inzoga ziriyayoramutwe kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa gusa turabahimiriza kugira ngo abenegihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cyane cyane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangangufu
intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka Muyinga zarahonyoye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Sumta Kaboyi mu Rwanda na Jean Bosco ndarurinze mu Burundi ndabashimiye shuti zacu ukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda usibye kudukurikira ku maradio yanyu mushobora no gutwumvira ku rubuga rwacu rwa internet arirwo www.radioachvoa.com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
mu buzima buri muntu ashimishwa no kwitwa umubyeyi ariko nubwo ntarabyara ngo mu muhamya w'ibimvuga nzi neza ko kwibaruka ari kimwe mu byishimo umugisha ndetse n'imbuto y'iterambere mu muryango uburemba ni ukutagira ubushake na buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo n'abagore kandi bishobora guteza impagarara mu muryango by'umwihariko iyo mutabasha kubyumvikanaho bikaba byaba intandaro yo gucana inyuma kurundi ruhande ubugomba ni ukuba wakora imibonano mpuzabitsina ariko udafite ubushobozi bwo kororoka ngo wibaruke ugire urubyaro ibi nabyo bibaho ku bagabo n'abagore kandi ibi nabyo hatabayeho ubwumvikane mu muryango bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane no guhozanya ku nkeke bigatuma urugo rusenyuka ese ubu dukurikiye wari uzi ko burya uburemba ndetse n'ubugumba ari indwara ese izi ndwara zombi ko ziteye impungenge iyo zivuwe zirakira ese umuntu yakora iki mu gihe asanze arwaye imwe muri zombi yaba ubugumba cyangwa uburemba ubugumba ndetse n'uburemba ni indwara zitera ubwigunge ndetse no kwiheba ku bitsina byombi yaba umugabo n'umugore uzirwaye kandi birashoboka cyane ko zaba gitera ku makimbirane hagati y'abashakanye bitewe no kutumvikana ku ikorwa ry'imibonano mpuzabitsina cyangwa kukororoka hagurwa umuryango Reka tubaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho tugiye kuganira kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu, zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro, arizo uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore. Muri iki kiganiro reka tubarareke kuza kumva icyo abaturage batekereza ku kubura urubyaro, ndetse na muganga aradusobanurira byimbitse uburyo izi ndwara zitabwaho kandi zigakira. Bityo nawe niba udukurikiye muri aka kanya, reka tukubwire kuza kugira uruhare muri iki kiganiro, aho ushobora kudusangirira igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, ukoresheje ubutumwa bugufi ukabwohereza kuri nimero 0728 0282 32. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram, hombo ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo. Ese mwe mudukurikiye muri aka kanya, mutekereza iki ku bugumba ndetse n'uburemba? Tubahaye ikaze na none muri iki kiganiro. Njye mwumva kuri mikro muri studio nitwa Crispe Mizero. Reka twumve ishusho y'urukundo uyu munyarwanda kazi aririmbye, turaje mu kanya.
Iki ni ikiganiro ejo.
Nashidikanya ku mubare w'iminsi nzamara ku isi, nashidikanya ku bihe kuko nabwo mbigenga, ariko sinashidikanya urukundo ngukunda ndarugenga, ndahamye ibindi mo.
Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho uyu munsi tugiye kuganira kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu, zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro. Izo ndwara ni uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore. Ducunguje uburyo umwete, reka dutangire ikiganiro ku bitekerezo by'abaturage. Aha twumve, ese uramutse usanze utabyara wabyakira ute? Aha ni mu karere ka Rubavu.
Byashyira kuko ari ibintu biba byageze ku muntu nyine, ubwo ni gutya Imana iba yakuremye, kuko ntiwahinyuza Imana urose washakira aho bitari. Ubwo niba byaje gutyo ugomba kubyakira, ni ukwishyira mu Mana, kuko iba ikibazo nk'icyo ngicyo kikugezeho ntabwo ari wowe kuba warabishatse ku bushake bwawe.
Maze ntabyara nakwivuza, byakwanga nkajya no kwa muganga njye n'umugabo tukipimisha, ko hari igihe bishoboka ko abantu badahuzaga amaraso.
Ndi ikiremba cyangwa se ndi ingumba, nabyakira ariko ntabwo biba binshimishije, ariko kubera ko nta kundi byagenda ngomba kubyakira. Nabyakira neza kuko nta n'ukundi mba nabigenza.
Yesi ntabwo mbibaho birashoboka, ushobora kubyara ari muzabukuru bitewe n'ukwizera kwawe.
Zanze ndabyara ntabira, naba mfite amafaranga nkajya muri arushoni nangagura umwana.
Bo mbese nanjye nsanze ndi ikiremba, nge nabyakira nk'uko byaje nyine ko nabyumvishe mu mubiri wanjye, bavuvura iyo ndwara nakumva inzira bacamo nanjye nayicamo, ngo byaba bidashobotse n'ubundi nkabyakira nk'uko byaje nta kundi.
Ndashaka ko kera kera tutakiriho, bazatuvuga mu mateka, amateka y'urukundo.
Reka dushimire cyane urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu ahitwa Majengo, bityo tubonereho tunabasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza. Mu bitekerezo binyuranye abaturage badusangije byinshi, ese kuba ikiremba cyangwa ingumba amazi aba yarenze inkombe? Iki ni ikibazo ntekereza ko buri wese kuri iki kiganiro yakwibaza, ariko ibisubizo byacu biri mu kiganiro Dr. Paul Hategekimana yagiranye na mugenzi wacu David Hitimana mu mujyi wa Kigali.
Turi kumwe na Paul Hategekimana, akaba ari umuyobozi w'ivuriro ryitwa St. Peter Biomedical Laboratory and Clinic riherereye mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge. Paul, ikaze mu kiganiro ejo.
Yee, murakoze cyane.
Muri iyi minsi biri kugaragara ko hari abantu badasobanukiwe cyane cyane ku bijyanye n'indwara y'uburemba ndetse n'indwara y'ubugumba. Ese ubundi uburemba ni iki? Ubugumba ni iki?
Uburemba ni igihe udashobora kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina, ese igitsina cyawe ntikizamuka niba uri umugabo ngo kigire imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se n'umugore nawe akumva atabishaka akabahungaho yumva atabishaka wanamukoraho akumva nta wenda umubangamiye kubera ko muri we icyo kintu nta kimubamo ese umugabo ntashobora gushyukwa ngo abe yakwifuza gukora iyo mibonano mpuzabitsina abe yanabirarikira n'umugore nawe bikavuga nguko nawe akumva ari uko nguko icyo nicyo bita uburemba ubugumba bwo buratandukanye ubugumba ni igihe udashobora kubyara hari igihe udashobora kubyara biturutse kubera ko waremwe mu gihe imisemburo ije hakaba hatajemo imisemburo ishobora gutuma ushobora kubyara ku mugabo nyine icyo gihe cyo gukura hari igihe umubiri we udashobora gukora intanga ibyo tujya tubibona cyane kuko bibaho ko imisemburo niyo ituma umuntu ashobora kubyara hari igihe rero muri icyo gihe rero ugezemo cyo gukura ya misemburo itaza kigero cya ngombwa cyangwa se ntinaze noneho umubiri wawe ntiwe washobora gukora intanga haba ku mugabo haba no ku mugore icyo ni kimwe ariko ku mugore we hari ibintu byinshi bishobora gutuma umugore aba ingumba ashobora kuba ingumba wenda intanga arazifite ikizikora kirahari kandi kirakora neza ariko za ntanga ntiziboneho zinyura imiyoboro yayo mu gifaransa bita trompe yarazibye ushobora ku mugore ashobora kuba ingumba nanone biturutse muri nyababyeyi iterisi niba ikoze ku buryo idashobora kwakira umwana neza nabyo bishobora gutuma aba ingumba kuko icyo gihe igira imaze gukorwa mu ihura ry'intanga y'umugore n'iy'umugabo riza rikabura aho rifata kugira ngo rikurize
ese noneho uburwayi buravurwa bugakira
bwose buravurwa bugakira ku mugabo iyo dupimye tugasanga nta ntanga afite cyangwa se hari uburyo bubiri ashobora kuba mu gihe cyo gukura nyine nakubwiye ya misemburo yize igatuma umuntu ashobora kugera igihe cyo kubyara akenshi ni mu myaka 12 kugeza ku 14 cya gihe imisemburo yose umubiri ukeneye kugira ngo umuntu azabyare iza mu mubiri w'umuntu hari igihe muri uko gukura intanga ze zishobora kubaho cyangwa se zishobora gukora umubiri ushobora kuzikora ariko byageze aho ngaho bikihagarika ariko nanone hari igihe nyine muri iki gihe cyo gukura ushobora gusanga amaserira ashinzwe gukora izo ntanga umubiri utarigeze uyakora iyo gihe iyo bagupimye bagasanga ari uko nk'uko bimeze ntushobora kubyara uko byagenda kose
noneho se byaba bivurwa gute
bwo kubivura byose bisaba ko bagira ubwite baza kureba umuganga ku mugabo nta kindi hari ikizamini bapima cy'amasohoro ikizamini bakareba niba uko umubiri ukora intanga ku mugore we bakora byinshi hari ukureba uko nyababyeyi iteye hari ukureba niba yamiyobora nakubwiraga izana intanga z'umugore zivanye ku gasabo kazikora niba nayo ikora neza kereka niba bapimye umugabo bagasanga umubiri ntushobora gukora intanga n'umugore nawe bagapima bagasanga umubiri we udashobora gukora intanga biravurwa umuntu akongera akabyara
noneho ni ibihe bimenyetso bigaragaza umuntu ufite icyo kibazo cy'ubugumba cyangwa se cy'uburemba
ikibazo cy'uburemba cyo ntakivuze cyo biroroshye nk'uko atararikira ikintu imibonano mpuzabitsina ntabishaka kubera ko umubiri we ntumutera ubushagarira bwo kumva abishatse ibyo biragaragara haba ku muhungu haba ku mukobwa hanyuma ubugumba bwo kubimenya ni uko urongora amara kurongora mwubatse urugo ukabona hashize igihe runaka mukabyara niba wumva utajya ukenera gukora imibonano mpuzabitsina ajya kwa muganga ibyo biranavurwa rwose uburemba bwo buranavurwa
ese noneho ni izihe nama mwagira abantu bafite ibyo bibazo
inama nabagira ni iya mbere ni ukwivuza niba wowe muhungu wumva udateye nk'abandi wumva utajya ukenera kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se niba wumva uzakenera kurongora ariko ukabona harimo ikibazo nakugira inama zo kugana umuganga wabugenewe umuganga uvura ibyo bibazo barahari abo twita mu gifaransa aba sexologue nawe rero mugabo cyangwa umugore ubona utari mu kubyara kandi umuganga wabigenewe aribo bita abajinekologue ni abaganga b'abagore bashinzwe imyanya y'imyororokere igihe bayirebe yose barebe niba nta bibazo yagize noneho baguha imiti izakuvura kugira ngo ubyare hari ingero nyinshi z'abantu bamaze nk'imyaka 10 ariko nyuma yo kwivuza bakaba barabyaye
nyuma yo kumva ikiganiro mugenzi wacu David Hitimana yagiranye na Dr. Paul Hategekimana mugabo cyangwa umugore ufite ikibazo cyo kudashaka gukora imibonano mpuzabitsina uburemba cyangwa se ukaba wabishaka kandi ukabikora ariko ntiwibaruke ngo ugire urubyaro nyaboneka wikwigunga cyangwa ngo wihebe uburemba ndetse n'ubugumba ni indwara zivurwa kandi zigakira icyo usabwa ni ukugana kwa muganga
reka gice cya mbere mu kiganiro cyanone tugihinira aha ariko turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu ingero ndetse n'inyunganizi mu butumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32 mushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram kombi utubona ushakishije ikiganiro ejo. Ese wowe twabanye mu kiganiro cyanone utekereza iki ku buremba cyangwa se ubugumba? Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio rya Amerika kuri mikoro muri studio nitwa Crispy Mizero. Mu kanya turakomereza mu gice cya kabiri aho dukurikira igice gishya ku kinamico Nyiramubande.
Iki ni ikiganiro ejo.
Ubuzima buba bwiza iyo uri kumwe n'ukunda.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana Papias yemereye Mama Yusufu kumubikira ibanga mu gihe azajya amusomya kuri Kanyanga. Ese aya masezerano Mama Yusufu yakomeje kuyubahiriza? Reka iki gice tugihere kuri Papias nyirizina. Aha ni mu gicuku.
Iyo nibaza njyewe
Papias, ese uko mbona uryamye ahanga hano no byagenze gute?
Wowe mbaza urinde.
Ni umugore wawe Mama Sabine wakunze ugakwa mu gasingiranyo none ubu ukaba waramutaye.
Ngo neza ari umugore wanjye mbona igira hino twiryamye.
Ariko koko Papias, usize ngikiranya n'amahabara yawe ubuze ubundi wabumbuye amaso ukareba ko
Niye gonzara mugore mwiza nkunda. Igira hino mfumbate zawe. Ndumva kabeho kazamuka gake gake mu birenge. Kataza kurenga mavutaranya.
Ariko akanakumbira pe. Ubu koko intambwe yarwo juru nuko dupfuye. Ntitukimenya ko koko turi n'impunzi. Ugize ku nta. None aho wagendeye nuko usigaye warabaye. Mana we. Ariko turatangira no kuruka Papias yadiri kirimo sigaho rwose
aho mwaze hari yango ni Mama Sabine mbembere nakurukira egera yo rwose
se Papias wabaye iki ko
narenze kwa rinsare wanjye none ngo ni wowe ubundi zuri kumbasa njye wanzanye hano wawe na ubwo wanjye hakera kugira ngo kibona kiha toka we mojenga bangarade
aiwe
Papias akomeje gutera agahinda umufasha wa Mama Sabine kubera kumuharika. Imyiteguro y'amahugurwa nayo Minyoni akomeje kwereka urukundo n'urubyiruko bagenze mu itsinda ry'amahoro. Gatsimbanye nawe yakamejeje ngo agomba kujya kuzana Mbabazi akamushyingira umuhungu we. Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico Nyiramubande, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728 08 32 82 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangira igitekerezo cyawe ku ikinamico Nyiramubande. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel naho Mizero Crispe ni we afashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico Nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida Mukundene.
Nashidikanya ku mubare w'iminsi nzamara ku isi. Nashidikanya ku bihe.
Aturagana ku musozo w'ikiganiro cyanone, ariko nyuma yo gukurikira ikinamico Nyiramubande ndetse n'ubutumwa mwadusangije, murabizi nitwasoza tutabibukije ko mu gice cya mbere twaganiriye kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro, arizo uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore. Ese wabyakira ute uramutse usanze utabyara? Mu karere ka Rubavu abaturage bagize bati
ikiremba cyangwa se ndi ngumba nabyakira ariko ntabwo biba binshimishije, ariko kubera yuko nta kundi byagenda ngomba kubyakira.
Niba udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri izi ndwara zombi. Nimero ni 0728082832 cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram kombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi ushimire cyane mwese mwari mudukurikiye. Mwabanye kuri mikoro mu studio mbagezaho ikiganiro nitwa Crispe Nizero Eugene Igena niwe wari uhagarariye iki kiganiro. Mugira amahoro ikiganiro ejo naho ubutaha.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangiye.